Kila siku maneno 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 maneno
Kitani.
Kila siku maneno 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 maneno
Kitani.
Tabia yako mbaya tumechoka. Tumeamua sasa kukusuta. Umegombanisha wale magaga. Ukapiganisha wale masista. Sasa natosha, tumeamua kukusuta. Kitani tumechoka. Maneno na vyako vibwenga.
We'll be right back.